last words that you say. Rachel and Leah. Masiku siya kumayonse. It was just a usual day. Mwamene tinkali na lyonse. You don't know what's on your way. Amama eni uja kalapansi ni kuje. Bantu zivanzako. Family ndiye yako. Mulungu pasokolo. Mwana wangu uko kumvwa. Lomba lero na uka mambo palie. Mutima uapa. Katilinga weze tawe kuweza tawe kupela. Shua. Gachita regreti mama. Gachita regreti mama. Gachita regreti mama. Gachita regreti mama. Tawia pita mweo kulia mama mwanisiane.
If I knew you were leaving, I would have told you that I love you. Now my heart is just bleeding, I should have told you that I need you.
Banja niza sunga, mulungu pasokolo. Mauni na fela, pembelo pasokolo.
Tima uapa, katika weze tawe kuweza tawe kupela. Shua, gachita regreti mama. Gachita regreti mama. Gachita regreti mama. Gachita regreti mama.
These are last words that she says. These are last words that she says. These are last words that she says. These are last words that she said.